Kwathi uma lithambama lelilanga kwabe kufu kulahleka kwethemba lokuphinde ngizwizwe limemeza qede ngisabele ngithi kwenze njani ndlovukazi sengikhona mama kwenze njani kutheni ungasakwazi ukuzimela ngezinyawo zakho zombili ukuhamba kwakho ekhaya nelanga kuyamuzi liyagega sigcina ukubona kuphuma sizibone selohlobo ithunzi nefu lobumnyama kulomuzi lokhu lazungeza njalo emva kokuwa kwaleyansika khuluma nami kuhleka kanjani ngaphandle kwakho insila yosisi iqaqela ebusweni kuthina zinsana siwumtshingo bethwa ngubani nendlala ithola ukudla kuthina mama wathi usishiya nobani kuleli khaya iyathusa mama ukuthi wena wade lukuphila wanikela ngomzimba wakhe emathuneni wabuya ekhaya usulele ngomhlanu uphume umuntu obuyayo uhamba ngezakho zombili ohambeni lwakho kwenzakaleni kanti wena uvumeleni ukushona kwelanga elafika nesilile ekhaya labe lisitshela naleni ezala mina intokazi ayisekho kulo mhlaba mdali isho umzali kwenzeka kanjani ukuthi ahambe ashiye izingane zakhe zincane ngemuva umama uma ehamba wayecabanga ukuthi sizosala sithi mama kubani uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa ubethu uhambe emumva usishiya nobani ngaphandle kukamama kuwe kufa ngiyazinikela ngicela uthathe nami ukungenani akunampilo engayiphila ngaphandle kwalesi salukwazi kuleli khaya amanyala lempilo ofisa ukusiphilisa yona kwenzeka kanjani ukuthi ingane izalwe maqede ingabi namzali ingane kuyenzeka nikwazi ukusikhulisa ngaphandle kukamama saze sabangcwaba abazali bethu sibancane ngaze ngafisa ukuyazi inhloso yakho nkosi ngaleli khaya lami uma wena usukwazi ukuthatha insika yokugcina uhlomuzi awuzomuhla uphelele emhlabathini yini na ukwazi insele kanje madakhanyana